deadhousenambia.com.
Blackout Media. No need for the intro.
My name
is Chinua.
I'm feeling it.
Stash
it together.
Kwali wajo se haiti ayo mita ipanga sez. Bino tokyo weta wapwengi achite kopareti. Bala kufumia mochi molao, achite tufika pafika chana ngao. Dendi wala kushembao, kasumi na jisa jiba feki wa mwa vanyo. Drop them down, you can do better, drop them down. Baby drop them down, utaba kutemwa drop them down. Chova tumpila ba mwende keti palwandi. Umuntu chweshiwe shakulanda. Asika na pachinto chota kwata. Jewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole, ukafika pole pole. Kusalege ba jompole. Taba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ayo metaipanga sesi. Ino tofio weta wapwea fika chite kopareti. Wala kufumia mochi molao, chite tufika pafika chana mbao. Deli wala kushe mbao, kasumi na lisa jiba fiki wa mwa wano. Drop them down, you can do better, drop them down. Baby drop them down, itaba kutema drop them down.
Music.